Semaga kadamshi akicheza na nimaliza alinangata matamshi kamependeza kupitiliza wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza alinangata matamshi Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 Singida Dodoma
Toka zaman, kazu tobo kama zidani Chenga nyingi ntafungisha Kana wakajiza, nakapakata mbaka mezani Kote kote napigisha Baby watagwan, katoto ketu kapo njiani Uhakika mezi tisa Roke! Wakinita buzi ni chune Tena ringa kidogo Wamiya mirusi wanune Ongeza mwengwe mikogo Wakinita buzi ni chune Tena ringa kidogo
Kamependeza kupitiliza wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza alinangata matamshi kamependeza kupitiliza wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza alinangata matamshi Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 Singida Dodoma ma Twara na Kigoma ma 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 Mad girl Nyuka upendezi punja kabati Inuka na uchezo kone wachati
Lala kifu one, baby data Usikie moyo wangu vile unavyoteta Nikikupa mambo fun, unacheka Kasa uteka chumba, unaweka
Lala kifu one Baby Deka, sikie moyo wangu vile unavyotweta Nikikupa mambo flan, unacheka Kasa utika chumba, unabweka
So let me say
Wakinita buzi ni chune, tena ringa kidogo Wapiga mirusi wanune, ongeza mwengwe mikogo Wakinita buzi ni chune, tena ringa kidogo Wapiga mirusi wanune
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi
Singida Dodoma, ma, 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 ma Twara na Kigoma, ma, 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 ma